iyadoo ay dunidu idil ay u midoobday ka hortagida faafidda caabuqa covid 19 ayaa waxaa inta badan lagu dadaalaa haatan sidii loo yareyn lahaa faafidda iyo waxyaabaha keenay cudurkan faafo. Dhakhaatiirta ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa saameynta uu ku yeesho goobaha ay ka howlgalaan ee caafimaadka. Magaalada Mombasa ayaa isbitaal deegaameedka lagu magacaabo Juda waxaa la soo gaarsiiyey agab caafimaad oo loogu talagalay in dhakhaatiirta isbitaalkan ka howlgala oo ah goob lagu baxnaaniyo dadka uu cudurkan uu soo rito ay helaan qalab ay ka gaashaantaan faafidda cudurkani. Wasiirka caafimaadka ee ismaamul goboleedka Mombasa, Godfrey Nato, ayaa wuxuu ka gudoomay hay'adda lagu magacaabo Carolina for Kibra oo loo soo gaabiyo CFK qalab caafimaad oo ay ku kacday lacag gaarisa 3 million iyo bar, kuwaasi oo loogu talagalay in dhakhaatiirta isbitaalkan ka howlgala ay kaga gaashaantaan faafidda caabuqa COVID-19. Munaasabad kooban oo lagu wareejinayay qalabkan caafimaad ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda caafimaadka ee ismaamul goboleedka Mombasa. Agaasimaha guud ee hay'addan CFK, Henry Omala, ayaa waxa uu sheegay inay tani tahay tilaabo bilow ah isla markaana ay ilaa 8 ismaamul goboleed oo dalka ka tirsan ay ku gaarsiinayaan qalabkan mid la mid ah.
And ours is just a very proud moment to partner with the Mombasa County and the sub-counties here to bolster the efforts around.
Anagu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xilligan maadaama aanu la wadaageyno ismaamul goboleedka Mombasa iyo waaxda hoose ee ismaamul goboleedka oo halkan jooga anaguna qaybinayna qalabkan ka hortagida caabuqa COVID-19.
During this difficult times to ensure that all of us are safe and can feel free to.
Inta karaankeena aad iyo aad baan idinku mahadcelinayna waana ku mahadsantihiin dhammaan howlwadanada caafimaadka kuwani oo si hagar la'aan ah howlahooda shaqo u qabtay xilligan adag si ay u xaqiijiyaan dhammaantiin inaanu bad qabno si aan u gudano howlaheena shaqo ee maalinlaha.
Who tirelessly work during this difficult times to ensure that all of us are safe and can feel free to continue with our day-to-day activities.
Wasiirka caafimaadka ismaamul goboleedka Mombasa, Nato, ayaa waxa uu isna sheegay inay haatan ay ku dadaalayaan sidii loo badin lahaa talaalka cudurka COVID-19 oo uu sheegay inay haatan maalmihii ugu dambeeyay ay si weyn ay kor u qaadeen dadka lagu talaalayo talaalkani.
And one of the measures that we have actually started rolling out is the community outreach. So you will see us being involved a lot in getting
talaabooyinka dheeraadka aanu qaadanay si aanu u badino talaalka waxa uu yahay in aanu qaybaha kala gidsan aanu bulshada ka qayb gelino iyadana arintan ay kor u sii qaaday meelaha aanu gaarsiinno talaalka. Tusaale ahaan asbuuc aanu kasoo gudbinay dhabahaantii waanu ballaarinay howlaheena waxaana la socotaan inaanu qaybo ka mid ah sida Majengo kale aan gaarsiinay talaalkan. Asbuucan sidoo kale waxaanu tagi doonaa meelo kale oo dheeraada.
And I think these outreaches we started last week, I'm sure you must be aware that we had one in Majengo. This week I think we are rolling them to another place.
Magaalada Mombasa ayaa waxay ka mid tahay meelaha uu saameynta xoogan ku yeeshay cudurka COVID-19 iyadoo sanadkii aan ka soo gudbinay xaafada ka mid ah magaalada Mombasa la saaray gudoomiyaha xayiraad dheeraada maadaama uu si dheer cudurkan ugu faafayay magaalada Mombasa.
Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada xeebeed Mombasa.